studio eno teri mproducer nti ali omu wangalakalira tuina chasabe yanjulide nze chairman wa project eno oba owekintu kino ndi ne Dr. T mumanyi tala Sophie Nantongo mumanyi wale mutabani wange Luzaya ye manager w'ekizimbe oba ebintu ebiri wano nyinawo Honesty nyinawo n'omukyala bamuyita Mai ne mutabani wange bayita kisa kya mukama wamala iga ye mutabani wa mzee era yankwatirako okutuuka eyo studio eno bw'oba oyimba band music nja kuleetera Dr. T alina studio bagiyita Song Factory ajje wano mu TSF akuba oluyimba lwo addeyo muwa